ta ogeni goku studio si kuona Mubi Cultural Museum muthuriti Samuel Kamitha tugithie na mbere na tafarira ya unduire witu muthuriti Kamitha kuri na andu aingi maroria niki ukoretwo uteguka online tondu matiregete gukuigua niki gikoretwo gigithie na mbere
aku nikiuria kikiuria hinde riria riagirire na ndiramenyaga andu aingi ni magukorwo makirigwo ni atakurathie tondu nitukoretwo tutari online kwa kahinda kaiga nona ni ngwenda kumenyithia andu aitu ati nitukoretwo tukinyitanira na andu aria mari thi ya bururi uyu witu aria marenda kumenya uhoro wa mahoya ma Kirinyaga ma mwaka uyu nitukoretwo tukiona ageni kuma mabururi ma nja na tukambiria kumatariria na angi magatwarwo mahoya na tukona hatiri bata gukorwo muno turi online riria turi na ageni ta acio ni kwamba kumanyita ugeni niguo mamenye uria marirehaga mahoya mahoya maya muno ti mahoya ma mundu gutwarwo ni mundu akauma akorwo aumire London kana aumire USA itura rina kana aumire Asia akamenya uria akwirehe mahoya agacoka akainuka no riria guka andu mataramenya uria mathiagwo na kuma kundu tutari twona andu maumite rimwe nitwonaga tukorwo nao ningi hari andu acio turari nao hari mundu umwe waandikire marwa akinyandikira akinjira ni akwenda guka mahoya ma Kirinyaga tondu kuri undu wa kiroho wa muthinagia na mundu ucio ni uria wari manager wa muini wari gatu wetagwo Michael Jackson ni ndonire mano make anyandikira murino wa ta murino wa gatano uguo akijira ni akwenda guka Kenya oke mahoya ma Kirinyaga tondu ni aiguite uhoro wa Kirinyaga na njira nene muno ari Amerika na ningi mwira mweri wa gatano tutingia mwamukiire tondu na ithukuri uria turutaga wira ngiugwo uria turutaga wira ntini no ni athuri a kigongona na arathi aria makorwo kirima-ini athuri aria ikumi na iri na athuri a magongona uguo ngimwira hindi iria agiriire na hindi iria ngikorwo ri njega nake guka ni mweri-ini wa kenda kuma mweri 23 noguo niguikire hindi iyo niriokire na tugikorwo nake kiumia kimwe no tondu kuri maundu endaga ni ahoete athii akanyitithanie kwaria uhoro wa Kirinyaga ni undu wa gikundi athondekete gia gukorwo gikimenyithia ati uhoro wa uge uri uri Kirinyaga ni agithitana gacemania na arata ke Amerika ni uri Amerika ni uragio uhoro wa mbiriri ku no thiite atia no uri yake adikiri wono ni twamurire ka ndamurire oke mweri wa kenda tondu urenda uthia kwaria uhoro wa Kirinyaga kure kwa ururaya uhoro wa Kirinyaga ndungithi kwaria utahetwo rutha niene na nieti ni mwene uhoro wa Kirinyaga ni uri athuri acio twauga athuri makorwo mari ikumi na iri na ningi ni gukoragwo athuri a magongona ma ugikuyu athuri teri nio tungita na githungu principal elders uguo uhoro ucio waikarairwo ni athuri ikumi na ana makiuikarira thi kwaririria ni ngoragwo ndi mutumwo wa mugo wa kibiru kana muthurura munene hari arathi aria mari Kirinyaga ai Kenya mweri 23 ni kuri maundu marierirwo na gwituika no mwaka hitukire mitaratara-ini iyo akinya mweri 23 mweri 24 ni atukoriri ofici tugikorwo nake twariki ni twathire press conference muthenya ucio wa jumatatu mweri 24 twarike press conference tukiambata nake nginya na gwakwa kuria twaikarire na kuu kindu ta kiumia kimwe uguo niguo ari kuu kuri magongona abatiĩ guthiĩ niguo arutirwo igongona riambĩrĩire arutagĩrwo ni gutuĩka no mũhaka aciarwo na tondu mundu uyu ti mũgĩkũyũ mundu uyu ni andu airũ aria akũrĩa Amerika no mũhaka angĩarutirwo igongona rĩa gũciarwo na tondu arenda ũhoro wa Kirinyaga no mũhaka aciarwo nyũmba-inĩ ya anjirũ unuamenya hau uge koyu ni ati mburi ya mundu agiciarwo ithinjagirwo nyumba mburi ya rehirwo gwakwa nyumba igithinjirwo kuo na hau ndigutinda ngitarĩria muno niguo icoke irutwo nyama ya githuri na icoke irutwo ngwaro ngwaro ni rũa rwa mburi rũrĩ rũigũ rũgana ta mbete igũtinio nĩguo njĩkĩrwo na mũtumia wakwa agĩkĩrwo nao erĩ arĩa mokĩte magĩkĩrwo nĩguo metĩkĩrĩke nĩ maciarwo mũciĩ wa mũthuri mũnjirũ na maingĩre ningĩ nyũmba yakwa ya anjirũ magongona macio marĩkia kũrutwo arĩkia kũrutĩrwo nĩho akĩũririo kana nĩ agwĩtĩkĩra gũtuĩka mwana wakwa ndaũririo kana nĩ ngũmwĩtĩkĩra atuĩke mwana wakwa ngĩkiuga ndiregete mũtumia nake akĩũria ũguo akiuga ndaregete akĩũrio kana nĩ akwenda gũtuĩka mwana wakwa akiuga na ona ũcio ũngĩ otaguo igongona rĩu rĩgĩthira na hĩndĩ ĩyo ciana ciakwa nĩcietĩtwo ciothe nĩ athuri nĩguo makorwo hau njiara nayo ĩgĩtĩke place kana wĩra ũcio ũkĩrutwo magĩciarwo na mburi wathira mũthenya ũcio gũtuĩka nĩ magũthiĩ ningĩ mahurũke mũthenya wa gatatũ gũtuĩka magũthiĩ mahurũke gũtirĩ ũndũ ũngĩ mangĩka nĩ kũringana na ũgĩkũyũ ũrĩa ũthiaga marĩkia rĩu ningĩ mũthenya wa kana nĩ matwarwo rĩu mũtitũ-inĩ wa Kĩrĩnyaga nĩguo marutĩrwo magongona nĩguo metĩkĩrĩke nĩ arathi na magongona arathi matirutaga magongona marutirwo nĩ mũthuri ũmwe wa kĩgongona wĩtagwo Mathenge wa Iregi na ũrĩa ũngĩ nake nĩ mũthamaki ũgwĩtwo Ng'era mũthamaki Ng'era acio no mũhaka makorwo makĩrĩ gwakwa tondũ nĩ maikarire o makĩria thikũ icio ciothe marĩ gwakwa nĩguo marutĩre arĩa magongona na rĩu rĩa mũthenya wa kana hau nĩho maheirwo marĩtwa ma gũkũ ũyũ warĩ manager wa Michael Jackson etagwo Kadri El Amin na nĩ mũndũ ũĩkaine mũno ona na ũngũgũ Kadri El Amin nĩ ũndũ wa position yake nĩ twathondekete nguo cia designĩtwo nĩ one of the top designers gũkũ iria magwĩkĩrwo nguo njerũ nguo ikũhanana na ira na ngũbia ndune nĩguo ngũbia ĩyo ĩcoke ĩkĩrwo nduo ya ithatũ cia nyoni ĩrĩa ĩtagwo ngũgũ nĩ nduo ciarutĩtwo kũ nĩ athuri acio nĩo mokire nĩcio mathondekete o ngũbia ĩgathinĩkĩrwo tũrua tũtatũ twa nyoni ĩgwĩtwo ngũgũ ngũgũ nĩ nyoni ya mũnyaka o tũrona mũkristiano nĩ harĩa othe athiathiaga na mũtharaba athuri aĩ kũu nao rĩrĩa magwĩka maũndũ ma magongona marĩa manene ma bata matũmagĩra nduo ya cia ngũgũ ona ũngĩrora ngũbia ya Kenyatta ĩrĩa yaheirwo aheo degree ĩrĩa yathondeketwo mĩcũrĩ yarũngĩtwo na rũa rwa ngarĩ ũngĩrora ngũbia nĩ ũkuona ĩrĩ nduo ihandĩrĩirwo nduo ya ndune nduo ya icio nĩ cia nyoni igwĩtwo ngũgũ icio nduo ya cia ngũgũ nocio mekĩrĩirwo ngũbia-inĩ magĩkĩrwo nguo magĩkĩrwo ngũbia makĩnengerwo icuthĩ Kadri El Amin aheirwo gĩcuthĩ kĩerũ nake Maiko akĩheo gĩcuthĩ kĩirũ ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ Kadri nĩ wanengerwo wĩra ũrĩa mũnene wa gũthiĩ kwaria ũhoro wa Kĩrĩnyaga mabũrũri ma nja Maiko nake akĩheo kĩirũ tondũ nĩ ũrĩthiaga arũmĩrĩire Kadri kũrĩa arathiĩ Kadri agĩtuĩka wa Ngai Maiko agĩtuo mũciri na igongona rĩu rĩarĩ rĩega ma ona nĩ ngũririkana marĩkia gwĩka ũrĩa Kadri nĩ arĩrire akĩbreak ona ndamũria njirire ndoĩ nĩ kĩĩ no nĩ aiguire kĩũndũ kĩnene mũno kĩamũnyita ũndũ wa experience atarĩ akorwo nayo no kĩrĩa atamenyaga nĩ atĩ mahoya ma mũgĩkũyũ nĩ marĩ hinya gũkĩra mahoya marĩa mangĩ mahoyagwo na nĩ harĩ handũ matwaraga Ngai hakuhĩ mũno ona rĩrĩa twathiĩte kũhoya rũtha kũrĩ arathi tondũ arathi matigĩikaraga kũndũ open twaikũrũkire niĩ na muvuri uwetuwa mathegi wa irigi na munene wa manu otogragi ya magoko na marema nene majino na mathamaki uwetuwa ngera ituwa thire kule arathiko hoya rutha kana ni metikira aduachio makunuru wa gununo eo lila metikiri letu kiumaru wa ini haretuari tuokiri letu inete o thai tukegwe ataka marito mao wakaguwa maiko o thai kwa dire o thai lewe makiru ni kei makiru lewe ni muetikirika makiru ya vuli na matigeto nao lewe metikirika ni mugutuka inducted utha ni rwauma magituika very excited dire dakutie hiyo hete kuhiyo ha kuhiyo ha uchi ni muthenya wakana ni maheo maritua ni maheo guo ni maheo ichuthi na maheo maritua kudile elamin hake we mwene Amerikani mudu hetu kehegiti yomu no. Na nikioda uwa no mugogo. Kwa dile El Amin. Kuchu nwa promotile maiko. Nukira ya tumini oke gukuli. Oka ni anyadike ili munu wakijira. Nikuli udu umwe ukura guo. Wamu thuburaga munu uhoro wa Michael Jackson. Todu Michael Jackson dile amari na kwa dile ni amwira. We kwa dile. Kule irogi munene muno gai ya kuhigire. Toyo wako kudua star. Kana Amerika uleo tukuete. Ukatu promote stars ili Amerika. Celebrities za kuhigi Amerika maheto kire hale kwa dile Erwamin. Nwate gai hale irogi agu kuha munene kukiroyo. Na maninake nilio Michael Jackson ainire ruibo. Rule anthem, national anthem yake ya etaga Hero the World. Ara gyo horo wa mapururi mathi ati muthenyo umwe ni magatiga kuragana na hiuchiao chia bara itweke pro shares merawe ya kulima. Na hiti chio dhene ya muiraga, best days are yet to come. Niguwa ikiraga akiraga kwa diri. Lea kwa diri Michael nake atuikiri ni Michael Jackson ni atuikiri ni ya kuwa na ke kwa diri ni ya dhiri ya kiritaya. Niguwa kahote kurera chiana chiake kachoke kuri chiana chiake no chiana inya na business ya chiake todo tuwa business mwene na tumaira tuige no ari ko uri niyo ni rema no dadikeire maiko adadikeire ko uri okoro wa ke rubura ni no horo wa kiri nyaga America to mwirire gwati kuna na kuna ukera huraga ndo uhoro wa mahoya ma kiri nyaga rya matugani ya muni maro machiori amu lida mwana maya tuyo adekeiru ni kamitha. E gaya jirani ni kamitha adekeiru mwana maya. Nigu ugaru tewela kiri njaga. Au gugu ni uduorea eritu ni Michael Jackson. O hau ole mwa agetua. Leudadhi kweza kamitha. Nigu udute uira wa kiri njaga. Aki uo Isaya ari kumia kamaga na mwaja. Bere ya kuchirogo wa Kristo. Na leo ni anaona vio 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 ni gayo mwirete oke arute wira wa mahoe makiri nyaga. Na wafuri ya na maare kuku wane mabiriri mahoe machio. Mwuri mwabiriri mahoe machio. 1935. Ale haku kuti kuku ajerire. Niyo ina wakone daruta wakushoke mahoe makiri nyaga na mabiriri ya kuthi yo. None kuku kama udoge na keule ya gaya hete hinya wakumatoara kule dolele. Ogu mwari kumina mwari 27 lileo kire nete kire kire na keheo litole wa gai onake anarugu wa jirani dilo na ugai mune ni muno na haa guichirani kwa gatumile akinyi alire lileo nireni oka aradhine mamu itikira principal zero does mudhuri ugu ito mudhamaki wa gai na mudhuri wake gogona ugu ito mathegi wa iregi ni mumu unanga tv ini. Na ni mamu ikira gufia, ni mamu ikira guwa na ikiru gufia na mana ikiru ichuthi. Na maheo maretwa meru mao gekoyo. Leo hau ni hona lile hili luwari ya nere minu nukule, ni kuwari ya ake break. Haha ajiraga niruga ya duru ule aluthiete. Toduo nile Michael Jackson siyugo hili ya muiraga. Ate haliwe roge munene ule agai ya kuigeire le utigoyo wako tutua celebrities. Ona akiuna presence ya Michael Jackson akichoka akiuna gai aki accept mudhuri yugwetuo muthamaki ngera amwirire riu na matiare hamwe amwirire riu we kwa diri no athi gutuka riu athi oyagetikia president thino wa kacha wa guthigwetha thai wathi na akiruwa kimuchokero rege ake mwena riu we wathi gutuka president thino wa uduile wagwetha thai wathi na chigo chio nirone kawega thini wa bichairia mahuraga mvuri ucho agichokera chigo chio nake agichitikira etikira arike gwitikira hari kindu tureka kana twikaga adona maruma Europe mangoka guko mahoya kana America kana Asia ni drama ha certificate ya kuonenia ni marike mahoya na twachoka kwa delay ni ya hiyo certificate ya kuonenia marike mahoya makirinyaga iheanagwo ni College of Seers Mount Kenya College of Seers iheanagwo ni athuri arathia chi 12 na yugago no niguo yandikirwo this certificate has been awarded to Mr. Wagai Kwadili Eruamin for having successfully completed the Mount Kenya prayer walk on 29 September 2018. In the seven stopovers, the pilgrim was levitated into angel's dimension. Thus positioned, he receives positive energy from outer space in form of radiation in circumambulating Mount Kenya in anti-clockwise motion. The sublime mind becomes connected to the imperial seat of majesty, hence the blessing. Natodo avuli matisai nare, nini dena authority yo. Nini isai naga harimudu de alikulikema hawaya. Kakiadeka samu no kamitha, chief seers messenger. Kwa diri ake heo certificate yo. Nyudo hake ukuro wa heto ni avuli ya getikiria getikigi. Ileu gimu forward, gimu negira maroma namo athina mo. Mako nini ni aheo getikigi. Torea Michael Jackson onaga na mechiri ya mamoyo. Na umana mara aheiru ni maya tuwa muheiri ni maya. Mount Kenya College of Seers, ichu ni Andres Chiao, na obviously itikiri buchi ni Nairobi. Mount Kenya College of Seers, yon yon emblem yao, ili hawe choro ya tokirima, na ichu thigiri, na rainbow, kano therina tuza wa kirima. Wagai Kwadile Eruamin, 1436, Clinton Avenue, Arvington, New Jersey, 07111 USA. On behalf of Mount Kenya College of Seers, I have the honor to congratulate you in your new capacity as Cultural President for Global Peace. It was no mean feat to acquire such recognition from the College of Seers. But chronological events that took place before your induction justifies their spiritual obligation. Isaiah chapter 2 verse 1 to 4 refers to Mount Kenya. From this scripture, Michael Jackson came up with a musical anthem, Hear the World, singing about seeing nations turn their swords into plowshares. You told me, he always said to you that the best days are yet to come. Thereafter, you took your retirement to guide the growth and development of your family. But when you read my letter to Prince Michael, our mission ambassador, in reference to the prophetic words of Prophet Isaiah, they resonated with a spiritual calling. You immediately made a bold decision to come out of retirement and be a team player in realizing Prophet Isaiah's prophecy that it dates 700 BC. Back in Kenya, the elder who revived Mount Kenya prayer walk in 1935, in his last day said, God has always prepared the one who will elevate Mount Kenya prayer walk to
to a global level. For me, I have played my part. He passed on in 2015. When you embark on your Kenya visit, the College of Seers and the principal elders were anticipating the visit. On your induction day, 27 September 2018, the seers consented to the ceremony to be conducted. You are then conferred cultural authority instruments, a gown and a fly whisk, and given a new name, Wagai, meaning man of God or in God's service. You dutifully accepted your new role as the cultural president for global peace. In your duty, Mount Kenya College of Seers entrusts you in pacification of nations on path and at war. May Guy of Mount Kenya grant you peace and guide you. Samuel Kamitha, Chief Seers Messenger. Maromacho ne amoide. Na kigira dege namo. Na kuriare kanamo. Hadire da kuga recognition. Mundu watu kete recognize ni Seers. Enoti recognition ni ya political setups. Kana recognition ni ya group of people. Ni recognition ni ya guy through the Seers. Enikewa keheiru mano maya adhinamo. Ulea mara ya kana kuhuwele utu ira itu kumenya. Nyone tuwale kia kuhigia wedi wa guy. Kuhetukira kulina muna fi Isaya. Maudumachi unamagi tamachinu matumite goro tutagoka itagoka online. Nare unige kumaha hare unige kuma mwari uge ni kwa biriri unige tulabiriria. Utagatha mahawaya makiri nyaga kulea duaitu. Na kulea duaitu wale mare mafuruli maja in diaspora. Na kulea adu ona hare materi agikuyu hare mare mafuruli maja. Kioniki kira tukorgo mneati. Nuhoroji udana uchokera kaigimono. Ni ati pururi wa Mount Kenya region. Woko pururi wa Kirinyaga. Gotire kedu togea diatiga tuwe diye kedu kira ture na kenone kio gitako Kirinyaga. Kwa dili irina marari goku matilari ya mikawa ya wa Amerika. Na matilari ya nagari siya uirina nikuwa Amerika. Maratu magira mito kerele goku na idu ireli goku. Ugunigu uchumi ukuragiu. Niwe kama unotodo ageni ni marau marula ya mga wakama Sai Mara. Aliage magathi ya Boseri. Aliage magathi Mombasa iria ini kule magathi ya wotariwa. Noni uhororeke hamuno agekoro Mount Kenya region na doa Mount Kenya region gutiri mutirechiri ya naimura moge higura pururi wani. Neno ni jiremu ya kuhigura Mount Kenya region. Aduwa ya mathigurike ili ya kiri magi ya kiri nyaga. No maguno ni kiri magi ya kiri nyaga maita giri nyigimu nungu. Kira aduwa ya mali ya Boseri na ya mali Mombasa. Todu maho kiri mnyaga utile hei digitali ukago wadumo oke mahoe. Modu utuwa nile nido nileta kadiri ela minta atumitu negai. Todu ni modu igira kule ya doa kawaida mataigira. Nijua ni mwana hata mune ni muno wa Mandela. Una kule hadu Mandela mwilele udena thaina muno. Tula hiru ila South Africa na chiana ni ikuire muno. High mortality rate ili iguru muno. Chiana ni ikuire muno ni mathena ni uchumi ila. Ni kule ni todu turi na thena. Kwa delay ni gweta guka Amerika. Ehe ni ni guka. Magitugana. Maika rileri. Kwa delay athi ni hathire becha. Biriu ni chiga nona. Ili echa ocho kire gutu waru ikate vichi ya na South Africa. Ocho ni guwa uero lekaga. Na lukanga era guo. Alikuwa biriu do delea biriu do okefero. Na gaini ya muna athimete. Ni hata haguthi iginya kutaithiri ya research. Yaka rutabia chiyake. Yaka negira research center. Ziri ya tulia mulimu wa cancer. Ni hatutabia chiyake. Yaka neana ika research mulimu wa chukari. Leu haa niwewe rutaithiri na kigwa ni aguka. Niguwa haote kuna hara ya kutaithiri ya mahoya makirinyaga. Kwa delay itimu Kristiano. Kwa delay ni muithiramu. Na ni hondire daone gai ya utakawera na hiwiria muga na hiwiria durubaru. Niki kira agiri liye gai age kuira bishop au meroma oke okay, atutaide mahoe makirinyaga. Nikikira agiririe ete mundu umwe wa Presbyterian Church yale anene guthiria nene muno oke atutaithie no geyara thiria arahura kadri eramin na kadri eramin arabagutu ni afungu ni mugikuyu narahe umuhirega wajiru na matigika ugu matakoraniria na ngai arachokara thi na arauga dathi guichiria uhoro wa kirima gia kirinyaga uria gikuheo bichege niguo andu mamenye kweri ngai ari guku uguo ari muithiramu akihoero ni athuri agikuyu na arathi na umarika mutituini handu karuini kuri kindu kiramunyitire arona ngai era mutumi yake nake amurire ni ugithire kuri andu anyu ni ugwitirwo wao no amukirirwo Ileyu wana kiuga mnani nidirare heru mutimia na chia na mwone kwao. Na kirima gitu. That's akaoni ginyiginya kirima. Nwana jira kira kimu guchagiria muno nire ya kuthoma buku ya Isaya. Agacho kanige kuigua Isaya aragi uhoro wa kirinyaga. Ugu niguo gai ya utagawira. No uhoro wa gai menyo kahura na naguo. Uhoro wa gai duhura na naguo. Mudo ahura na naguo ugatwika ka utiga ugiagoka nijuta baba tone yo mabirire mahoya ma kirinyaga 1935 nimanacho kire uko mara andu matako hyo gitiyo ni kanitha especially kanitha wa Presbyterian my baba no mabirire mahoya ma 1935 no riri akwire ari ke gukua ni kuri ka undu mathire magichira ugitwika Mudu utono wadhirile mahoya mama kirinyaga. Kanithadu kuigira umuthike. Na denari ya giuga ule adira uga. Teodonene ya kuile. Mokiri ya hujia tatuedi makigwa kulea mahujia. Kulea mathia. Nolea mekaga. Magai tugechoka tukero. Oya imuere mutuare beri laini. Tuti ya lirie. Ewana muthuri uruto mchuha kama unu wa ugire. Na nimueka wagadu wa muti na guchandiri ya microphone. Tuwetuara mwiri na mudhulishu na wakile kanitha wana nyuki wa PCA na becha chiake meaka ya 30th. Magichoka makiutua thukuru. Noto dunia hii maho ya makirinyaga nithu ya kanitha. Ligona adinu mwona agia ikai kurathi yata ya guoko. Niki kurathi ya noni maugete na magituika adamant daguthikuo na muthikire wa Presbyterian to dunia hii ya maho ya makirinyaga. Udulei luwacho kiri kutumakia ni kwa dili agi uka akaiga mahoa. Na dili laine nigeni ya bule keireho. Na idhutu keigwa faza family ni heide papa witu athikuwa. Kanithuwa Presbyterian ya nwa mle gire. No nituwacho kire kumenya. Papare na misho nine ne. Ukira hihira mare nayo. Onarugano utiafo mino ni mare gire. Nie dori ya levora diya jiri ya tutire daruga noro wake. Tutire daruga noro wakanitha. Ugu, mudu wale na makiri ya mami ya kaigana ni mwana ikumi na omwe. Kutire kaudu hario mekire gekiro kega. Ati wadu mare kia kuhuji ya getuwaru agethiko. No hono uchi waduo the ginyana mare itura ina. No hono maasho kire koro nao. Ni uturasho kire kuigua. Mudhulicho ni trafiko ni kwa delay goka kuga. Ni ya kweda kumenya mudhula biriri mahoa. Macho kumari five. Kukimutora birira ini. Akiga mahoa. Na nemona kiretha inu wa television ya inoro. Mudhanya wa last Sunday. Tukiga mahoa machio. Uhuru wa gai dole dini. Na uhuru wa gai dole ya gane moho na kuwa gane mo kristo gaine gai. Gaitimo kristiano. Gaitimo ithiramu. Gaitimu watore kia unati Presbyterian. Gaine gai. Nanu wako chagure kumahare ya kiko chagura. Kwa dili ni muithiramu. Kwa dili elamin ni muithiramu. Nwana ukiri ya rauga. Lewena wa gai wa kiri mageke. Lewe nini yego huja. Na nego tomira na kutinambere. Kwa muhamaro mare ta untuwa muhaire. Unadawe kuli marora heo. Niole ya mufuri mutama kingera alie. Mutama kingera nuwaria kinuina ituwa kuhagete kia uraisi. Tuwa kuhagete kia u president wa global culture. Tuwa muno nadu mararu wa nidu wa political setter. Okira. uthi wali yali uli president wako wali uhoro wa peace yati atoranaga na chigo cha Isaya na nyuma roma ya tukigadika na agimusaini na agithina mu Amerika uhoro wa gai mwaki wa gai urara gyo na igoto kwa deli ni anone kani darora nui kalevulicho ni uhoro wa kirinya kutini muto ikirinya na kutini muto uhoro wa Isaya nuwado ituma tige itikira ona ni magira gia chirika umathi kirinya titodu ni kuli chaitani todu kutika ni chaitani uhoya guo none todu marona adumone raku nitu waga mehothi mentality ya yari na Judas Muskariota nire Kristo adhireko hako magutani mutimia Judas ya kehea Maguta machi umana hakuma agete liwa seni no marehe bia nyingi. Nwareda mahozo mekiru githadu kwa hota kurutanga mangoto le mara rutaka. Lina mara atabaru ka Jericho na kaperi na umu. Oro agai ohea kwa mudu ule agai echa agulire. Kwa delie no kire naratu umu weko wa muhele na wajiru. Naragwa le nyogo le udazi kurutaira hana muene kiri magiki ala fly back. Nikaitana corona na fasi ya ukorotu dithinu wa online. Uchu ni udumu wa mauduma igimana dinamo. Ta udune hedi tuwe ya ura mirigo ili tutura katuku wete mirito ya maho ya makirima. Ono wa kirima ya kirinya ya dabiri ili 1990. Na dilona tari hedi dirathi na kuwa. Nitodo wisdom ili ili kirima kiu nene na mono. Kule edo mathika gili ya to go respond now, especially universities. Mathi ukaigu hadu haku ulia kiulia on the cultural level, university la jira kamitha choki ya kiulia geke na utuleda uke hadu thinu wa jano ya science. Chiyothe ili ya majuragia participate thinu wa jano ya science. Todo oyo ti odo ile rege, ni umetale ulefo ya odo ile, Tuka zithi inuare for ya science ila nige itu yu scientist jututoi. In science, scientist edaka kaheo, karitho karona hanene machumagi ya getaulira. Ule munaari ya zithi inuare, kasha munaari ya horoa, science itu yu tuta understand. So kamitha ya koguwe, adika paper, zithi inuare jano ya science ya this university. Hali tuirea kwa adika, nadadika, Gena kama uona jano ya hana atayajiri eno na kutile mundu uchokia. Eko wabaku kumarea da mechiri. Direda kugatirele. Ileu ni hede gai. Ni hede tule mundu muiru. Nati mundu muiru nitige tukiga mundu muiru. Ileu ni hede mwikuyo alina nafasi yako waliye deto chiake. Tutile mwikuyo daleo na nafasi yako waliye deto chiake. Tuturanga tuwana gie deto chiafogo. Tuwanagia ndetu chia doiru, hithetu na joa chia fogo. Yonari yohono wagu kawaku hedena. Nodo gia lieta udune na esenzi yako mweta, okawa Professor Einstein. Wadhi ukia lia ndetu chio choguo doko, wadhi yohono wa ndetu chio choguo. Todo githomuni kira agiri ya uwete choguo hau, okero uge Madame Curie. Na exploit yake ya radiation. Wadi kwa liyo hono waguka waku waguka waiga nani moke, ichi utile edu. Ule edu uge saa Isaac Newton. Ado itumanga tuweka kubafu. Nomu haka uge na freedom. Uge na hoti kwa democratic right. Cheo binadamu waku. Waku wali hono wakire nyaka. Ule etuwa heju certificate yadi kituo. Ati for having successfully completed Mount Kenya prayer walk in the 7th stop overs maita maleruga maga mugwaja pilgrim muduchi unaruga maita mugwaja oyago agatoro iguru riaraika kuri araika maikaraga nodo gimenya Thus possession, wanaike kuyo hale araika mugwaja makurago. Oka receive positive energy from outer space in form of radiation. Isa kama breaching Mount Kenya in anti-clockwise motion. Ha kutile mundu ugime nyona turauka. No astrophysicist
Astrophysics ni modo ule ule notara mwa ule ajata ithiruru kanaga na kire irutaga tia tuyo ule uge ene dona thate peketi kwa dini ula alikiria neo koyomino uguo no chigo ichi le ha ha chigo ichi chikrito hau ichi no itisaiviruo ni astrophysics atara mwale male na uge muno wa science iyo horo wajata no wathi kuwela mu kristiano kanithaini wake ule ala hafa utekire au kuwela machune maudu macha itani au netu au mire mwumire mwukithi nako unautu kule gai wakire nyaga wama tuareko nathe yote gai mudu leo bila wabere obe iku kire nyaga agire kubiru randa ninike gaya bile kuba mudu wabere China niki obe iku Kenya ni udu waliri radiation the creator ya kire nyaga ni uni hidi zira amenya na indiraikira gea dikakaga na direno nyadike jano ini ya history jyothe ile dirona ni jano jia science ugudirida kugati riri science tikedo atike ya musomi ugiuchu wali na gukaguo nondu kweta kumuthikiriri ya todu doi githungu aragia gikuyu akwira rona kiri nyaga oe moko uge thaa ithathe ya gai thai maita matatu ni unarega todu tikimuthungu kira akwira no kimuthungu gya akwira you face the mountain na uge thaa ithai maita matatu oko gira ginya tuchukuru todu ni muthungu auga no maka tuchoke kuri undoire witu hare twateire ikinya twoe tuthina mbere tuhote gwa thathi thidi athaguna ruhio nikiono nani mugretha ni mutururu na munu wa nyina mu America dugi athathe na ruhiu CF ya thaguo na hakiri watho deka hakiri ugati kamundu aduma akurumirira ni utu laki nyina hadu hage hara gai ya latu kinyiria na ni hoto wa hoyaga ni utu li hadu hage ni umahoe makiri nyangati ule maratura na wana na ulimu ni uadu zini malee uria Ibrahimu akuma kwa Ur na Ibrahimu alikuwa miaka wa girimu na maganda kenda ma mirongo mugwanja miaka girigiri mbere ya uchiro wa Kristo agoka ginya oka kirinyaga no honora ikamugwanja akarutwo ne muthuri gwitwo Tetu akamenya raika ya mugwanja mera gwara ikamugwanja ne ituga mugwanja cia ubi agachoka gwake Mwaki nuko akaheo toga na ngamira na ngombe ni Firauni. Ni udu wa Sara. Kwa direi ni anokire na akiarachoka. Utiri ni mudu ujwe wana hoera kirenya ake akurathi mune ngai. Thio jire mudu hoera ku otari murathi mene ngai. Ni energy ziri ya ikura woku. Positive energy. Ie ikura woki emetuo na mudu wale kirenya. Chiuma ga iguru ikahutia kirima igatherema na mwena. Ni kitu thiruru kaga. Maita mugwanja tutia bataka kule iguru to mwaka wa bate kutorana ngana pale yo na ku noku ulira thimiru goji ria fikiriria itu ni tukwa brio korori tuli hamu na ndi kimura ngatu maudu tweru tuli atroka na twaho ya ngai kiri makiu gitweke meka to ndiru ni ironeka ni yo meka ya mundu muiru iguchoke tweke meka ya mfuku ati kwa korona gene maraiga yake ni tamirio ni mumweri basi tio ili thiragira ku Niko lirikana mtu keri na president. Former president Kibaki. Damu liri president. Wabi lirikana central region. Woku Mount Kenya. Red Indian Ocean pito. Tutile na Indian Ocean. Tutile na Rift Valley. Tutile na Lake Victoria. Ona tutile na mambo seri na pakiregi ili Rift Valley. Nune tuli na Mount Kenya. Na tugime hadu wega no sustain economy ya pururio darega nire nani darega nire nani no ni dirika nangani ya jirire trade carefully na tini muthama kigihora ni project ino wae kuna mubi todu ni spiritual project kani uko mihura kadu kimihura
Adu matika hauka kugocha gai Kirinyaga. President Moi, ya vetro hedi ya President Moi. Ona mkiuga amare munga nga moruma Moi ya gake. Nyo wa vetri kiku na mumbi kachuro mziyamu. Hedi ya burwe di ya boinet. The verdict. Nime kire ya gahara magi kire. Kiwa kinaki ya getite kawake. Onari munduru ya tutaithiriri ya na munduru tutewe ya munene. Ni President yura turinake. President Uhuru Kenyatta. Na hii akiri na attachment na mauti Kenya na wira waithe. Ugu muli na kumuga tuhoya gila. Aguli ni mahoya gila munu maga tuhoya rafuru. Daithi ya kamithathi na mbele. Enyumi muli kanithaini mwau tuhoya nike. Imu kaga, naduwa manahawa, manahu gatichoke kurega yule yitu watenele. Ona oka imataithia. Nilidiri daibua. Waguli maigira mauga athai, kamitha, athima kamitha, naduwa ke. Ala maru tanga wena hamwe na hizo tukaugua owu mutuhoya gira na hizo gai amini ratu mamuake kilumu kulea kana mokunwa nituhuko roto githina mbele na program sito mare tuwae na monima nene netuwae kiri kule mage maki ufisi tuwae tide tukeari ha matane ma public conception noru kiri nyangani kira kinyire kweki oneri nituwae hulirothi muni ya dukuma Amerika na kura kuge dira dago kama hawayae Mare makere nyangai kamau goka atia nekeke adago kou leo kabriye konadu ni mareda gai wao uerochi walu tulono mvogo noke huru muno na tukigiri utumenye tukathi kou na uituka Kenyatta neke mauti Kenya kire nyangani chaitani uhoya guo nwe kiyo guo ni guatu higriche tukiru tume kire nyangatu thi kanithaini kanithaini ni kuo gai yari na isu tuge tuki kweli gai yari kanithaini toigiro kanithaini na mirango ya higuri Mudurume ni athi na mudurume. Na mudumuka na mudumuka. Na duka iwa leverad. Kana fatho kuga, nituarega. Ona ukanitha waku nituarega, choka na gurura. Lugi iwa. Tonone kukidu kila kila utagira, nebia ila atumiru. Na mudu waliko heo bia da choka wakona. Otu le tuga gatri, noti hivi tuga wane, thori chuga. Mudu lele arata nuka ili yoli. Mudu lele arata nuka kedu gitarike. Kari le aralia, nguru le. Darakia. Etakiri rameli amelia kauga atene macho marale ido cia haramu. No rire agutanukaga ndangiaria. Tondu mundu rirasa gumia darakia. Uguru hakagi undu gutumoko na kinya kanitha ndiraria tugati guguo bururi ugathira cia naikora maundu magathuka oriragwe maundu mamwe ni mugiro. Twaruta gwatire na tukuresi tukira gwatire. Mundu rumeage kunyita. Autwe muka. Dole hede kerumige ga kweherera ginyo koya itum itimo omuri gere age thuri akwari kerumine ge afira thegyo thikiriri aitu nitone kahi twadi rege kahinda kauga guka no tugitiganaga ni hari kindu kimwe ngomu request especially afikiriri aitu inywe muri in diaspora mukameka gachuo na nyinyu mwatu ikiria kanya mukahwira Muko onaga ni murate ithiriria utureka. Ithi kutiri fadi tu hea guwati ni ministry ya kacha kana anybody. Turutaka hira na bia chitu. Ona tutachi moigwa ni moka kutiri dora moka na nachio. I have to go back to the pocket. Todu ni ageni ya museum, ni ageni ya kirenyaga, ni ageni agiko unamumbi kachiro museum, ni ageni ya koa. Uno menye kire marire na kure mareko mana kire marithie no ne magweka na ngarire matora mahoya hatire handu mundu okanga na indu ciake andu tacio tageni na turi nao ni ageni mokite mari ageni akwa na mundu dagi wendiro ka gwaku kamitha na nitire ndona no na nje kuona ndu kuchoka kumwira we chai gira the nyo beno ne kina ndu gai matika ti mutugo vitu gikuyu na makenu kane maraugire tugari kundu na fratuko no muga tutaithiriria tondu ni hetu rwabiriria keni kuri maundu tureka na mangi tutangitinda tukiaria haha mari nguru muno ma thirikari ciana kunje na ndui ni makunindi mbeca na ki mundu igwa hari ndora tigiti haria no gatuikagiria especially inyu mune na kunja andu aitwara mari ja in diaspora na rii unike kumwari ugi ni tukwabiriria gutangaga mahoya ma mwakoyo ma 2018
na no mwaka ni mu studio no ni ile hago utini mundu ra ugate tondu ni ndiri cia kin moraria ni tugukurengera ehe icio ciothe ni icigetwa hau ni undu wa gwethambia no mwaka erwo ngiri mirongo ngiri magana you pay na inyo no mututaithiririe this time round ni need you card dela mundu atuteithiririe kwe kore program cia Mount Kenya mahoya ni turagia no ichi tutire turia no ri ni kinyita handu iri guru muno na nende ikara hagi mwena ande tuchia kondiri El Amin todo responsibility oyo othe nuorete kilia na raugwa nioya na nikio gukita na gukita Kenya na muande kilio ega na ndia igwa dake na muari kogona izi domo wanyu leke nani garu towira wa gai oyu nuwira wa gai latini handalwa lili ya habati vila muka Christianity raugire oyu nuwira wa gai aduothe ogu isa raugwa ni gugeri ya weka mako moka gira kirinyaga makarati monekai
Ne gatho cia mwanya muthuri ti Samuel Kamitha ne gutugenera guku studio cia ikuona Mubi Cultural Museum ne ngwihoka muthikiriria witu ne aiganira ne wira ucio ukoretwo ukiruta tugathie na mbere na tafarira ino ya unduire witu thai thathaiya ngai thai.